Ageni putume niwe makhelwane cela ningitholele usizo cela ningibizele imoti
ufuna ukuthumisa mthola mpilo
hela yas less long less holy kizi ayixoli
senya ngabo ukuhlala ethembeni we mama
maye lomhlaba ukuhluya sandwa se kinsiyo yami wawuthe Cela ningitholele usizo Cela ningibizele imoti
Ufuna ukuthumisa mthola mpilo
Phela yas less long less holy Kizi ayixoli
Senya ngabo ukuhlala ethembeni we mama
Maye lomhlaba ukuhluya
Maye ukuhluya
Sandwa senhliziyo yami wawuthe Olise mabemonile Ikwazi ukulungisa amaphutha am Bajabula kabi masikhabana Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho ngalibimba Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho ngalibimba Olise mabemonile Ikwazi ukulungisa amaphutha am Bajabula kabi masikhabana Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho ngalibimba Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho Cela ningitholele usizo Cela ningibizele imoti
Ufuna ukuthumisa mthola mpilo
Phela yas less long less holy Kizi ayixoli
Senya ngabo ukuhlala ethembeni we mama
Maye lomhlaba ukuhluya
Maye ukuhluya
Sandwa se kinsiyo yami Wawuthe soze wangilimaza Olise mabemonile Ikwazi ukulungisa amaphutha am
Bajabula kabi masikhabana
Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho ngalibimba Oh balimele Suka kudala lolu thando Enda akekho Olise mabemonile Ikwazi ukulungisa amaphutha am Bajabula kabi masikhabana